me sempakani nana amada usu a mewo abesoa jaman eho eye amanim eye kuroketuamu asafo eho na ne mehweso na asafo no nipe wo mu ye nosu emema no enosu kra emema edumiensa ena yewo ema ɛno nso ɛbɛ aduo no yɛwɔ nkwadaa edu nsia na ɔma average yɛtɛ nya sidi wɔ ha ɛde ɔson ɛnan ɛkɔpem sidi ahaanu ɛyɛ average giving no no na ɛhɔ a mewɔ no bosumi biara no asafo no ɛma me 120 Ghana cedis a na ɔtwe bia ɔmo ma me 30 Ghana ɛno na ɔmo ɛde boa me yɛdan a ɛwɔ mu ɛyɛ nnuadan afei na yɛpɛ sɛ yɛsi ɛdan ɛho asɛm ayɛ dendenden ɛfiri sɛ ɔmo a wɔwɔ nyinaa yɛ akuafoɔ nti sɛ kurokuo ba kakra ne twam a ɔmo ni adwuma biara nti na ma asafo no ɛkɔ fam paa na Rachel Ghana Mission mefrɛ wɔnom ɛde mabisadeɛ ɛto wɔn anim nti bɛ mfie mmienu ni ɛna wɔma so me mu wɔma boa me a ɛbɛsi sɛsɛ nyame yɛ adom bosome so a ɛdi kaafe no na ɔma me 200 Ghana akyire yi wɔmde ba 102 a kyerɛ sɛ ɛboa me 100 series no ɛboa me ɛfiri sɛ sɛ ɛnyɛ no a anka bosome so a 120 ɛna menya nti weibɛka ho no boa me a na menya 220 a ɛyɛ sika nyame adwuma nso yɛne yɛtua akuraa se no yɛka se yɛbɛyɛ no yɛbɛyɛ ɛfiri sɛ ɛboa yɛ ma metumi ɛka nyamesɛm tumi wurawura fie mu ɛsɛ ma daagyeɛ ɛfiri sɛ kakra menya no a anuanom de boa me no m'ani sɔ paa na meserɛ sɛ anuanom a wɔmoboa mission no ɔmmɔ mmɔden sɛ ɔmbɛkɔ so aboa yɛn ama wɔm atrɛ yɛabasɛm ama asɛmpakafoɔ a yɛwɔ nkuraseɛ ka yɛn ho a wɔm nso yɛnya ka prɛ koraa no wɔm nso bɛnya bie ne yɛatumi ayɛ nyame adwuma no ɛfiri sɛ nyame adwuma no yɛne ɛwɔ nkuraseɛ no deɛ ɛɛden papaapa nanso ɔm ɛwɔ kuro mu no ebia no a wɔ mu hunu sɛ ne ɛwɔ akurase no ɛɛden ma yɛn na rescue Ghanafoɔ no missionfoɔ no ahunu sɛ ampa nkurasefoɔ no ɛbrɛ ɛno nti na ɔmde ato wɔn ho so a ɔm nso nenam a yɛpɛ mmoa nti mesrɛ nnuanom wɔm a yɛsɛm wɔ bie ɛne wɔm a yɛboa yɛn sɛ ɔmmɔ mmɔden kristo din mu ɛmowa na ɛse to abɔ odo ogu nsua ni na daa kye wo nsa bɛka nea moyɛ nyinaa no nu sɛ daa nkɔ ama no awurade nso bɛtua mo so ka ɔhaw amanehunu yaredɔm biribiara awurade bɛyɛ afiri mo so ɛfiri sɛ ɔse obi a wɔma osuani nsukuruwa kɔpo anom no ɔno nso bɛhyɛ n'anan mu nti nea moyɛ nyinaa no wobɛnya ho akatua daakye nea mesra aka ne sɛ awurade nka mo ho ɔmmoa mo na mo nkɔ so mmoa mission no na ɔmo nso nkɔ so mmoa nkuraasefoɔ asafo no asɛmpakafoɔ no sɛnea ɛbɛyɛ a yɛn nso yɛbɛtumi ayɛ awurade adwuma ne yɛatere yɛn ho ne ayɛ ne yie so ɔhaw mu o ahokyerɛ mu o yɛbɛkɔ so ne ayɛ onyame nka mo ho papaapa Rescue Ghana Mission awurade nhyira mo mo a moboa Rescue Ghana Mission awurade nhyira mo ɔmmoa mo na mo adwuma nyɛ kɔ soɔ wɔ kristo din mu amen.